se mwibwira yuko umwami Yesu yashatse kutwigisha iki muri uyu mugani? Ni ukutubwira yuko ngo dusabye duhabwa kandi dushatse tworonka kandi dukomanze twokingurirwa. Uko niko abenshi muri twe babigenza. Ariko umwami Yesu yarashatse kuvuga yuko ngo gusaba kwacu cyangwa se gushaka no gukomanga kwacu ntikube ku bintu gushaka ibintu by'umubiri, ahubwo tube dushaka iby'umutima. Twibuke yuko mu nshusho twaganiriye twavuze yuko aho ubutunzi bwacu buzoba ariho n'imitima yacu izaba. Imana ntihangayishwa n'ibyo turya gusa cyangwa se ibyo twambara cyangwa se ibindi byo ari byo byose byaha mu isi, ahubwo Imana ihangayishwa n'ubugingo bwacu cyangwa se amaisha yacu ya Gikristo. Ubundi iyo dusenga twibwira yuko Imana iduhereza icyo ari cyo cyose tuyisabye. Ariko uko siko kuri. Imana niyo duhereza ikiruzi kuko atari cyiza kuri twe. Wewe wibwira yuko icyo usabye ari cyiza, ariko Imana ikabona yuko atari cyiza, kubw'ibyo ntiyashobora kukiguhereza. Icyo ari cyo cyose Imana iguhaye ni cyiza kandi nicyo kigukwiriye. Kiba giturutse ku bushake bw'Imana. Iyo usenga Imana uzubaza Imana nimba ari ubushake bw'Imana kandi bubaye ubushake bw'Imana z'ukuri uwo kironka. Hari ubundi igisubizo kitoza muri iyo minsi, ariko tuba dufite kwizera yuko Imana izosubiza bikurikiranye n'ubushake bwayo. Kongere turebe inshusho y'19. Bibiliya itubwira yuko hariho abantu benshi bagira agasuzuguro kandi abo bantu iteka ryose bibwira yuko ari bo beza. Ese muzi bene abo bantu? Umwami Yesu yatanze umugani kuko hariho abantu babiri bari bagiye gusenga. Umwe yari umufarisayo, uwundi yari umukoresha w'ikode. Uwo mufarisayo arahagarara amaze atangira gusenga mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'aba bandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi irindwi hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe cy'icumi mu byo nungutse byose. Ariko uwo mukoresha w'ikoro awe amenya yuko ari umuntu ukiranirwa kuko yari yarenganyije abantu mu gihe yabatoreshaga ikode. Iyo yabarenganyaga ku ifaranga ahayishyirira mu mfuko we. Ubundi hari igihe yakiraga igiturire kandi agakubitisha benshi mu gihe batabonaga icyo batanga ku ikode. Nuko afata urugenzi aja mu rusengero kugira ngo asenge Imana maze Imana imubabarire. Uko arahagarara ntiyabasha no kwinura amaso yiwe ngo araramarebe mu ijuru. Nuko yikubita ku mutima aravuga ati, Mana ungirire imbabazi njyewe munyabyaha.